kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf dosijo tamani
altinere noga e joy lew utitan 2025 sekel to gondum hedade hejoji amen di lelende mangal mudum fu min joti am san an kabaruji di min jogani om le region aji di kige hande ku shalatu ka holta ma wiide kulle an cogu kulantereji kici di kanyum ka cogu mudum sami sanel on do wakati kulantereji kewdi sabbi bini dum non politiri wiide julabe lamu jireto joda hala wadi hono bangal hono watela sukabe kanyum en kan heba renede on gondum be dorat fam e le journal amen gal sekel non sami kabaruji di min jogani on kige hande bismillah modon hedade dum choggu neungu hono mambari kanye ko nande mudum ka holtama wiide choggu mudum sami sannele wakat jom o le lamu kuchala chakuru kuloji unay chakuru kuloji no tem deran joye te nodo unayji ne jeegom le nyalom hande o ka unay tati tam yeyirte do mo holitiri wiide julabe ha kulantiri kewdi kanyu ka sabbi min dum holitiri wiide julabe fa kemen famtar anni ko kejal am gondole on do nokku do woni David Koulibaly heban en do majuno festan Ousmane Yal Boule Maodo Samasiko
Sidiki Badian Dumbiya yo julaajo mawdo cottowo neenguuji gonɗi kuccala kankode woni jokko hore walde julaaɓe sottoɓe neenguuji ley Mali o tindini en sababuji ko waɗi fa joggu neenguuji ɗi ɓuyto
jamarne min wiide ñamriji ɗi ɓeydano tiiɗude saabi bonandaji ndiyam rawane ha Allah e boɗo muɗum no gata ko fewi noon kettal ngal gasi yimɓe lakkulnoɓe hewɓe cuuɗi noon cakuji kewɗi resude ka joni jaati ɓuuri newde diina wattu kettal ngal
yimɓe hewɓe kolliti wiide ngol ɓuytagol coggu neenguuji ana ɓuyta tiiɗallaji moɓɓen koɓe jeɗoto fa hannden cogguji ɗi ɓeyde ɓuytade
fay ɓoyali mi soodi cakuru bambari ujunaji tati tawne rawanane on wattu goto mi soodi noon ujunaji joyyi e temet tati yila am yo ɗum ɗo jokkito e dow hetogol jamma jamare nde rawanan cogguji ɗi tiiɗi noon fa naawi ɓuri foof banggal ñamiriji ɗi ndenno ɗum tiiɗino sane diina hikka
ɗum wonno ko David Koulibaly heɓin studio tamane ƴiwde kuccala
jakaba ana le lamu bafla be hayabe gombe tonbe kanyum en ka wadi imadaraji de wayi fula timmodo yontere nde yalan heba mu intine lawol njaaro ngol suddo ko toron mabbe le on do nokku mu wawan yo hede fe sabi to booji di fana majjum ka yo newni nda ya warta ambulance le on do nokku haya jisukab jangobe hibbe gombe le second cycle a kan e bele lamu mahina kanyum en do ana wondi mahude to cuudi didi di anni wadde to direction ko yo buri miloji tati sefa fa yo to toniji shiman kewdi kanyum won ko mobale on do nokku cuuɗi le kolliji kewɗi le région Badiangara hono jalasagu bankas logo ende kañ e kani comité de gestion scolaire gonɗi le ɗiɗo nokkule kañum en ka ana rematum ana rematum kañ hono wiyete accene kake kañum en ka ana rematum tigaji kañ e ñebbe le on ɗo wakkati fana majjum yalan heɓa daranade sukaɓe ñandu muɗum le on ɗo nokku so école o fuɗɗiti ɗo kana koɓe kañum en waddude ñandu ɓeɗo sukaɓe hoore hono wiyete jirey joɗa haala hakkunde jañeli ɗi kañum ka waɗɗi toon yalla hono watte fa sukaɓe kañum en heɓa renele on ɗo nokku iwde guɓe jihadinkoɓɓe maggal paɗe en ɓe oɗo joɗa haala kañe hakkunde mumen kañe inde ande en le on ɗo nokku waɗi hakkunde mumen gollirgal ngal ɓe noddirta direction régional de la protection de la femme de l' enfant kañe e de la famille kañum en landini ɗum fedde UNICEF kañum itti saɗɗa muɗum maire commune urbaine gawo kañum ɗo waɗi immadara yettikele suudu yettikele lumo to kulle kecce yeyirte soso koyra fa ƴeewa alhaali no yimɓele jeyoɓe ɓe wordi le on ɗo goɗɗo lumo heere le law yaadu makko ndu ka o nardi ɓeɗo yimɓelle waɗa ko woni e bawɗe mumen fuu yallana tiddina ko ɓe dewri dow muɗum ko waɗa ko woni e bawɗe muɗum ndu fuu yallana heɓa yeewde kulantereji ɗi tawa ana laaɓi e juuɗe yimɓele ɓe hay holliti ɗum wiide yeewigol sera laaɓi ɗi ka hunde ko haɗa sanne gotirem jonka le lamu sigaso ana le région tatoba le ɗiɗi amen ndi fami kaltana on tum haala nokku goto mo tariki muɗum mawni sanne yimɓele hewɓe kañum en woni immotoɓe wakkati hitande fuu so yaha yettole on ɗo nokku fa keɓen famtare anni ko chiaka sanu kañum woni hoorejo kumaniɗo tourisme le lamu o haltani keƴoɗo amen gondole on ɗo nokku ɗo ne haaba boba no festan Ousmane Ñaly Boule
kongure misiri koro yo nokku tawaɗo ni fina tawa tariki du ana e makko kulleji kewɗi goni leyndi hombure wala o ñalawma mo himɓe garata ƴewde hombure misiri koro so tawa himɓe sigaso tawa himɓe ƴiwruɓe le leydi mali ndi na caggal muɗum hono himɓe burkina e kodowar ne jiiɗa fuu jama ne wonle o nokku yo ɗum hombure nde kulleji kayɗiniɗe goni ley mon yo ɗum nokku ɗo dinaji ɗi tawdete ana gondi tawe tiɗallah fuu walla hakkude muɓɓen alsilamen garan gaɗa ɗon ñagudeji muɓɓen yogab du garan ɗon dow ala adaji muɓɓen mono fuu no tabarto diina muɗum goto futorata bandun won nokkuɗo gayɗo hono bolagal yoɗum nokkuɗo le wattu basiji goduno yimɓe jahata cuuɗo o
sacraɓe ɗo mi kaddete kabaruji amen ɗi mi jogani on le région ngaji ɗi mi jowti on sanne heɗade ɗum